wange yangamba mfune yo muntu kati mufunye na era situde mama mukwana wange yangamba mfune yo muntu bambi anjagaliza mufunye na era siterede aye byayagala byayawukanye nnyo kwebyo byenayagala omutima gwe gwantisiza nnyo nze nekyaye mugamba tugenda mu chacha agenda mu kirabu ate bwajja ku chacha beerako watisapu ebintu byajuse nnyo nkiraba ndaba nga yagala n'okunsula a black rain waabwe nze nga ndabye Njagala njagala nyo Bible mbwe njisome muletera stress kati Bible nsoma yale China mbambuza ndi nsoma kawa kaima esala nsaba mulu China nemugamba nti njiya luimba nemmere njiya mulu China nze kale nagude mukwano nabachinze Yanya na nyamba na ntasa na ntauluza bino
Oh, nakutemu kwano nabachi Nabachi, nabachi Nakutemu kwano nabachi gundulero Gunjo gezoru China Gunjo gezoru Hindi Kale nakutemu kwano muzibu Mukwano Kale nakutemu kwano
Njogeza noru China, noru Hindi Nagute mukwano, mukwano Njogeza noru China, noru Hindi Katibu nyo male yotunu kula ula Togeza nga nogenda no muntu kula ula vi Mumasoge Omukebe langa mwamutima nukumanya bambi ya yagala bichina vyo nono bimanya ya 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 Kiriza mchi yono songa nkuru Yono songa nkuru Mugamba tugenda mchacha genda mkirabu Ate wajia kuchacha vera kuatisapu
Oh, nakute mkwano,
nakute mkwano
Kanisa